mgongo wawe Yesu namiwe uhetsi geri zose manawe mgongo wawe Yesu namiwe uhetsi geri zose namiwe Urabahetse ndetse n'abaraje urabahetse ibyo abapakazi nabo urabahetse mwami we ntacyo bazaba
Yeah.